kishagale hay adoo kishagale may baan sheegane in si degdeg ah yowal un ku qowdan kaamkan dadkii maana aragni dad oo kooy dolo oo kaarar UNCR wadadu iyo dad oo Kenya ku kooy dad oo ku kooy meel raw yaman yak kulmo marka saas daraadii ah dadka oo kishugul leh bulshadan in gargaaran dalku un kooy in walan qowdan si degdeg ah walan ku qowdan kaamkan kamga ma hay sidan macna bi ma hay sidan masuul ma hay sidan may ba kale in hay sidan ma hooy oo yu hooy dan hata ma hay sidan wala yow bariyah yaan buushish wa buushish hadda waqtu hadal kun hadu un hadal lahayno rooba ka dareere wiil yow bariyah yaan baan lahayn marka danki ba ah hela koru danki masuul un hela koru danki laamiyeer in hela koru inii si degdeg ah walin ku qabado fadaan kaamkan hay'adoo ka shuqul leh in si degdeg ah walan ku qabadaan oo bay dhow degan bulshada bay dhow in gargaaran ninka degan in wal la arag karo in ay ku qabadaan iyo in sheegan gudoomiyaha kusimaa gudoomiyaha gobolka iyo warkan oo ka dambeeya.